maamulka degmada Buurhakabe ee gobolka Baye muddooyinkan dambe waliba ugu soo reedeen dhisoon oo hakwadaya kaabayaalka dhaqaale sida garoonka diyaaradaha, wadooyinka, buundooyinka iyo goobo danta guud ah ee bulshada lanka adeego, isla markaana la fududeeyay nasareerowga dadka iyo baabuurta. Waliba haddii reedan dhisoo ku dareere wadooyinka shalka disan ee dhexmaro bartamo magaalada ee gudaantii ahaana si oo markii hore shacabka iyo gaadiidleydaba dhibaato badan iyo kan qabeen, isla markaana caqabad ka haytay horumarka magaalada maadaama kaabayaalka degmada Buurhaka muddo ka badan 30 sano ay aan xalna wal dayactiray. Aan ku mid ah shacabka iyo bajaajleyda degmada Buurhaka ayaa dhawaayeen reedan dhisoo ku dareere wadooyinka magaalada iyona sheegay in dhibaato badan iyo kan qaba jireen wadooyinka maristiya. Wali kale iyo aan ku mahadnaqayna maamulka degmada dadaalkan siiya
wadadan isan argaasan wadadii oo iskii raasi barbanooda ilaa isoo qowaay. Alhamdulillah wadadan jajab sanayti masha Allah, inkastoo dilaamin ansar may banayn lamid eta iyo laamin insaaran may baweelay awalkii roob kooy meelo biyo dege la ku wareegay saas oo kala baawr wubin oo hagala is dhiba jarne baawrta hata in iyo gudoo ma mise meelo karaabanto hayti. Alhamdulillah dua dadaal haya maamulkan qasatan gudoomiyagana iyo taliya ciidanka booliska taliya ciidanka daraawishta masha Allah niyo sidii iska fayla iyo ku sugan ilaahay ku sugan tiidii kalnaay ku sugana madaxda wadanka nin ku maayto iyo iskaashadan ganacsatada saaso kala makamarna kajaran ee uno lo geeg dadki gaadiid ku wadanka ka isticmaalayo bisad dadka ka saarayo oo ay baheedan ka faraasana wadadan hadan nin soo gaay waa wajidu koobad u kan wajiga lama no bilay ara in ila amna nin saaro wadanka si hornimo leh uno ku noolano iyo taa maamulka degmada horta ee diidan maad sinin sababtoo ah degmada samada jirna maamulo badan hamareen dad lankasta waqti shee macnaa horumarka deere degmadaana hadda roogta heligaa jaan qaadalahay tahay aalamka la jaan qaadalahay tahay roogta maamulkan may baliyaa sida hadii sin ku wadan si kafayla yasiin krajeyana ma rajantu ku wad ilaa iskila afwan qalada gali tan lamaadna geeg maamulkan ka maadiyana saasan ku baa
laano ahada yarada shaqaylaha ini maasha Allah geeg iidanka faraxsinay farxadaan walaha ka koob maasmala maasha Allah geeg wadadaan inin dhisay oo wadadaan haayti godad badan haayti alxamdulillah arti geeg farxadaan ma koob maas ana waxa dhalinyarada tim dhalinyarada bajaajleyda oo maasha Allah wadadaan ama magaaladan walbadan iska bedeli sida oo Elboran inin dhisi walwal waxyaabo badan iska bedeli magaalada Valleyda iidan qurxi maasha Allah geegna hadana siisan baargaaytaan waliba nin sameeyaa ee wadadii oo haayti wadadii magaalada gudisha alxamdulillah geeg eedanka inta badan kaliyaan horta eedan kareen hadda maasha Allah hadda siraadan hakani meelo badan iska bedeli sida quruxda ee magaalada dhatiye maasha Allah walaal farxadan geeg ma koow maas waluna hadda koow maan male maasha Allah saxda oo magaalada tim uu aha dhalinyarada bajaajleyda maasha Allah horta farxadan farxad hakoow maas male ma geeg walaa aralaa eedanka maxsantiin oo walwalba hadan in sameeyteen sida hadda wadadan hadda inta badan isan gadaalaytaan walisin eed eedanka maxsantiin asin aralaa intan in gabadan isin rajay maamulka oo hadda degmada Buurhaka ee khaasatan sida taliyeen sandeera gudoomiye la isamo eedanka faraxsanya oo hadan in sameeyteen wadadan maasha Allah siin taageer gudoomiye
ana laamigi lugan oo garahsiyay dhibaato ii bilay niwadi maasha Allah geeg walna in soo biyay wada jir ilaa inta maray baark ila kan wal isku soo biyay eeno sidinada amsano quruux ee yana nin ku soo biyay ee diidan ka faraxsanna maamulka degmada Buurhakaba hormarshe siduu saadun wada ee diidan si wadeen hoojiyay may balina khayr Allah si sidii oo wada dhanyin galnyoosho iska haysadan iniyo mana eediyadan isla socdaano hormarsho horan si bilaariyan ee maana an rajeeyana gulwaan yaaro fadi dhibaatooyinku nijituun ku qabni horta eediyada maana walbadan noo ku galdanaay mar walba loogu soo biyaanay ana kalan jaatadii oo ii bi badan rafaad iyo ku qabni adda maasha Allah eediyadan koroona mootada raaha iska maraayto ogol sokonta bariimiya ku soo noo adda teersa ku waartay isku soo noo maasha Allah limu ku qabna hadda.